Kusikiza iya unabudi Wagweni mbaya inijabidi nadidi Hostel ni moto ata wakati wabaridi Una rusha mikono juse mabuda he did it
Hey man, watagwan Maisha mlim, sanjangwan Lakini bado yes, number one Na kupeleka narada, one by one
One by one, daily nipate niko studio Do we feed the father god with daddy yo Ana nipa big tunes indio yo Daily wise gize kwenye radio
Wacha ni kupeleke narada, hey Kama siyo yesu umeblanda Wacha ni kupeleke narada, hey Kama siyo yesu umeblanda
Fum, vila una die 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 die
Sala
zina die 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 Vila una die 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 Ziko huku
Fum,
vila una die 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 Zile zina die 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 Vile una die 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 Ziko
Hey, huku mambo ni mtaratara Hey, huku mambo ni mtaratara Hey, huku wakuna zile za para Hey, huku mambo ni mtaratara Hey,
huku mambo ni mtaratara Hey, huku mambo ni mtaratara Hey, huku wakuna zile za para Hey, huku mambo ni mtaratara Hey,
nina yesu mikuwa soko siko Baraka za jangware saza kokoriko Nipate nikiruka kama mokorino Na ubiri neno maka poteriko
He has taken the key from the devil Milango zote siko wazi mimi nikubisha tu A thousand cattle son a thousand hill Anajiweza mimi nikuitisha tu
On my knees me na go down Utanisima misha mini ki fall down fall down Ukinituma I'll go now Na ukitaka nitulie I'll slow down
Slow down, wa shetani me will never bow down Nikuna Jesus watangoja sana ni go down Huku mambo ni mtaratara Tune ni kidrop ni matik na hey, well done
Fum, vila una die 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 Sala zina die 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 Vila una die 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 die
Fum,
vila una die 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 Zile zina die 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 Vila una die 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 Ziko
Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.
Huku mambo ni mtaratara hey. Huku mambo ni mtaratara hey. Huku wakuna zile za para hey. Huku mambo ni mtaratara hey.